nechibuzo mweva batonda mutakati wali wabali bakulubo bodako kosana bakudako nze noluna kurena kulaba wafana nanga malaika yokunsi chilabika gwaya sechilo ewange yegwampo dulo mweva banazo lwezo lwezo lweza mulila beinga seza tebaba sela mulijo kunonya kenkuzude kutwala. Kechiro nange bonja kila bulichiro emunyeza masogo ziringa munyenye sirina manyi sirina chiwago na yakwata kone pika simanyi na kuyomba na yagamba kono nyabye muvuma kakugeze kumusiba tayi kakati kange nkanyola kuchayi kutokomye na kumpyo tuse musayi mubibale biwo mususe kusali kuita mumbeja gemanya gosanira awalala tebabigwanira naye gonumya nyo nga tokimanya nkuba nyo yade nkunyiza nyo atokimanya oliwa nyo wade nga nswaza nyo nkusaba beero wange onsude ndalula bayonna lulungi toziba maso nawe omukwano gwongulineno mulungi lulungi toziba maso nawe omukwano gwo kuguno mulungi onsude ndalula bayonna lulungi toziba maso nawe omukwano gwongulineno.